Bon Wizzy, Victor Rose, Rap Cover Panting Kick. Yo, amaziga genkabye gamala, gamala genkabye gamala, amaziga genkabye gamala, gamala genkabye gamala. Yo, nakakana nafuna wentula. Yo, nsobola kwetegereza nga ngamba ntosanga kyenali ndaba kiringa ekifo. Yo, nanyogoga nga buli kafunda mwempita bakukolesa kunewala. Katugambe kyenali ndaba eno mu nsi yange. Yo, ebigambo bingi byayita nga tewali kisaasira, nze omutima gwange gwalumwa. Kati njoya kwekweka amanya kukyusa nfuneyo amapya ngende ku kazinga ewatalya njeya osanga embeera eriteeka. Byetwalina bigenze n'ekyeya, buli kigenda mu maaso sikyebeera. Sirina abo kyakwekwasa, nzikiriza wansala 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 je wansala wansala. Ebintu bye walinga bweyama wabireka abo n'ototya, nogenda nofunayo omupya. Kansuubire nti wakkuta, olinywerera kwoyo nyabula. Nze kanzikirize nti wansala wansala wansala. Gamala genkabye gamala, amaziga genkabye gamala, gamala genkabye gamala. Bwe nakukwasa obwesigwa mu bye nasuubira temwali kwejjusa. Kati ndi mu maziga gweyo wesesa, let me hope ne gwolina tomuzanyise. Kino ne mu byafaayo kitisomebwako nti no wabaayo omuntu eyasuula eyali amufaako, n'essuubi ne ligwawo. Kukongulajuletinga bravo ne gwe walonda kufitinga. Byebyo leka nsuubire talivunzikira mu nseene yange, agambe wansala wansala wansala. Ebintu bye walinga bweyama wabireka awo n'ototya, nogenda nofunayo omupya. Kansuubire nti wakkuta, olinywerera kwoyo nyabula. Nze kanzikirize nti wansala ye wansala wansala. Omutima gwe watwala, nali nkuwadde bibala mu nnimiro yange nga nali nkwagala. Nze Kabone Wizzy ha, kyanakiwala nga twadigida nga nakutambuza nga wali nnyonyonyi gwe mukwano. Byebe stick to me, lwaki gwe niwandika stick to me? Buli kyewayagala nze nakuwa, naye wandika mu maziga. Kyova olaba nkukoledde ka poem kano ne rap cover, okitegere nti nali nkwagala. Toseka toseka, ndi serious mukwano. Bon Wizzy and my brother Victor Rose, love you.